Hey, yeah, yeah. Aku rusak. Niko zone sina form na mange usuwa na jipa. Nichape hiyo kitu dry dry bila sleep. Wate tupe luga chafu watetaji filter. Na vile miwa suka bila mai kama filter. Dati wong sona nitia dati wong. Amange usuwa nita dati wong. Dati wong sona nita dati wong. Amange usuwa nita dati wong.
Sarwa manyaru wamekuja kama Hitler. Meleta wote kivenye na watisha. Mekam na kidom kiko kwenye t-shirt. Na nabonga ni kama mini kona speaker. Mini drinker. Na wakunywa since day one kitanka. Na wafanya tu venye minataka. Junajua nyinyi wote ni mastoka. Na wadish tu kama takataka. Mkini hata, mtanifuata. Mnipata kama miguza bata. Mnitoboe manze mniwache na pancha. Na mnajua huku hakuna kiraka. Kuna kishada, nimekiwasha. Kimenishika mpaka shadwe na nihepa. Kimbitwa kinafanya mina cheka cheka.
Hodi hodi bang bang, nime knock, nina cough. Nime come hadi home, peki ponge sunapong. Na mange usuku loss, wanapenda his tong. Niki tunti ya nimbao, wana nita dati wong. Nabunga teen ordinary, mafanza na waita daddy daddy. Ki ordinary daddy, nasima nani koma hip. Wapigwe radi na radi ni ya kibabe. Gito cash, karatasi, katasi, iwashe nare. Niko zone, sina form, na mange usuwa na jipa. Nichape hiyo kitu dry dry bila sleep. Wate tupe luga chafu, watetaji filter. Na vile miwa suka bila mai kama filter. Dati wong sona nita dati wong. Amangyo sona nita dati wong. Dati wong sona nita dati wong. Amangyo sona nita dati wong.
Sikiza bariza mjini. Kila ghetto sikiza tu mimi. Ngoma zako tulichorea siku hizi. Kabile mademo alichorea kamisi. Okuonko don dada. Mse msimpo neuto wa hit banger. Majengo wananita mtuku. Mutu weka chini mafans na weka juu.
Niko zone sina form na mange usuwa na jipa. Nichape hiyo kitu dry dry bila sleep. Wate tupe luga chafu watetaji filter. Na vile miwa suka bila mai kama filter. Dati wong sona nita dati wong. Amange usuwa nita dati wong. Dati wong sona nita dati wong. Amange usuwa nita dati wong.